Witty beats go crazy.
Yo, Casey.
Remember where you come from. Zambian music published.
Don't forget. Oh,
Bowie. Kujoni na nudiela moenda. Uvala makamba oka oka. Ninatukwa nidwa moza nena. Bowie. Kujoni na nudiela moenda. Kuvala makamba oka oka. Ninatukwa nidwa moza nena. Mama told me don't cry.
Tose si sankara beka.
Kaleza mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. Tose si sankara beka. Kaleza mwamu na kulimba.
Generals in a mela pa concrete, vali inspired low key. Na pita chena muvambili, no wonder next single mwoni pompi. Elo watch how you approach me, uliamula you knew is not me. Samu tell you nilikoki, wa mwaka kwe wati wa muloki. Nenzo suka majila mwa modbo, but ya pa majila ya limotpo. Brother what you know about, kutia uka penza impossible. The bats we kissed, okay kwenze kukapitia mwa kutipish. Ufani kacheno tasha wa jize uka jumpa above si kiss. Sembe si microphone na fighting spirit ikanga. Niliku, mwense mwete nzopeze kacheti limo. Olo vati pasa ma attitude. Underdog to a CEO. Kuma show and take a chili low. Beni nakula na wubali proud you when they see me mo my video.
Mama told me don't cry.
Tose si sankara beka.
Kaleza mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. So says it's a gonna be done. Kaleza mwamu na kulimba.
Life in a kula, the film bone kapa mone kwa tinali chindi kafwa. Kapa da never worry, they know what they want in nangpa. Them bode saka, movie the wale mone kwa tiyo sendia kujim ka shinta mendia ka. Punja lele kwa ni it's not your fault, but umuti maanti ni ka. Ka, in kondo na kapowe, mungkondo na kapowe. Adida adida pwechi waya owe, brother kuchush kebu nobe. Kanda adida, van tupa lunch time, pakuta kuitati sodi. Boy, ni mumudilo na adepita, tetim pivida mahala, no way. Ya, nalepita munsele ya, manoko noko machatile shi. Nyuko mchinshina pokelo mshiku na ya mbile ukushile ndiantiko. Unyali kemu ya fitala kule mwana kwa jilesa tia kufala. Went to school sapato shavuzoka na masampuiti ya fya kufala.
Mbawi kujo nina nujela moenda. Uvala makamba oka oka. Ninatukwa nidwa moza nena. Mbawi Nina tukwa ni drama za nena. Mama told me don't cry.
Tose si sankara beka.
Kaleza mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. Tose si sankara beka.
Remember where you come from. Zambian Music Published. Don't see old.